Yeah. What's up, shorty? Kama hewa na yivuta, marash dana chupa, mrembo livyo supa, kwako nimeweka nukta. Hii safari mapenzi mefika mwisho, nikitazama nyuma naona yale mapito. Una kiburi, shori ni muungwana, hunipandishi sauti, hata tukilumbana. Unajishusha, unaniambia tumlani shetani, taratibu unanishika begani. How would I be mad after that? Tunazama chumbani, then caressing your back. Taratibu nasinzia pia. Tukizinduka tupo fresh, ewe malkia. You are my better half, you deserve what all I have. Zaidi rembo liyo nao, napendo na vyo behave. Nipigo kubwa kama kikupoteza. You are my soulmate, everyday na kubembeleza. Hala
sisikia, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako we.
Usiku wa jana ni wewe nilikuota, asubuhi kushtuka na cheki boxer. Damn, shori mpaka ndotoni unakaba. Au usiku wa jana nilala na jini maba. Anyway, it's a brand new day. Natumai huko lipo, you are just okay. Kinda busy all these weekdays. Kama vipi tuonane weekend, yeah. Friday to Sunday, tuvimbe tutambe. Baada ya haso nyingi tu refresh iwe shangwe. Kama vipi tusafiri, hali ya hewa tubadili. Beba vinguo flani vya kutoka, acha tu have fun vya kutosha. Love is a beautiful thing, don't get it twisted. Nilikutana naye kwenye mishe mishe.
Sisikia, wala mizioni. Kwa hilo penzi lako, data kwako we. Sisikia, wala misioni we. Kwa hilo penzi lako, mimi nimedata kwako we. Sisikia, wala misioni. Wala misioni
Usinishauri utanichanganya.